Nkuko umukuru w'u Rwanda Paul Kagame icyarimwe na perezida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri radio y'igihugu, inama yabaye kuri iki cyumweru yari inama ku nshuro ya kane kuva mu 2012 yiga ku hazaza h'u Rwanda nyuma ya 2017, umwaka manda ebyiri yemererwa n'amategeko zizaba zirangiye. Abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi muri iyi nama yabereye i Rusororo mu mujyi wa Kigali bari biteze kumva perezida Kagame mu ijwi rya yego kuzahagararira ishyaka rye nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma y'2017. Perezida Kagame ntiyahakanye ntiyanemeye, yavuze ko atatanga igisubizo mbere kandi ko byibura amajwi yatoye yego kuri kamaramaka yaheraho yiyamamaza ataba ari ku mpuzandengo ya 55% ko yagombye kuba ari hejuru. Yabasabye gutegereza kamaramaka kabanzi kava mu nzira.
Ndacyumva, ndacyateze amatwi ibyo mushakaho uyu munsi biracyashingiye ku kizava muri iriya referendum mushaka. Kuvuga rero ngo igisubizo cyanjye ntabwo cyaba mbere ya referendum.
Perezida Kagame yabwiye abari muri iyo nama y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi ko ari ngombwa ko impande zombi urwemera n'urutemera kamaramaka zabona umwanya zikabigaragaza, ubundi n'abahereye ku kizabivamo akazabaha igisubizo bamwitezeho.
Nubwo abantu umwanya kugira ngo bajye aho bashaka, bajye ku ruhande rudashaka referendum, cyangwa bashobora kuvuga bati ibingibi turimo byose ni uguta igihe n'ubundi, ubundi bazana iby'iki ko ntayikwiriye kuba. Icyo gihe udashaka referendum azagira uburyo bwo kubivuga. Uyishaka wumva n'impamvu icyo gihe nawe azagira uko abivuga. Hanyuma bitewe n'icyavuyemo igisubizo mushakaho nzakibaha. Icyo mwarimu ntegerejeho mwarimu uzi ko kiri buze uyu munsi ntakiraza.
Iba ariko byo guhindura itegeko nshinga ngo perezida Kagame abone kwiyamamaza amahanga yarabyamaganye. Mu minsi ishize ya vuba, Madame Samantha Power, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ko biteze kubona perezida Kagame ahererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ambasaderi Samantha Power yashimangiye ko nta muntu Kampala asa n'usubiza ibisa n'iki. Perezida Kagame ntiyatomoye igihugu runaka cyangwa se umuntu ku giti cye mu batumva ibintu kimwe nawe. Nk'uko asanzwe abivuga kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yongeye gushimangira ko nta wagombye kugena imitegekere y'u Rwanda n'Abanyarwanda.
So umuntu wikantarangiye kumbwira ngo turakurambiwe, umaze igihe kinini, genda haze n'abandi. N'abandi ni nko kuvuga ngo ni ukugenda no kuza, biraho gusa nta nubwo bikirimo kuyobora igihugu, nta nubwo bikirimo byabaye ibintu by'igihe gusa, nta nubwo ari ibyo ukora muri icyo gihe. Nabonye umuntu uvuga ngo rengo ariko ngo n'abandi nabo babareke bategeke, ariko yananiwe gutegeka iwabo. Wabivugaga nabisomaga mu kinyamateka, nubwo avuga ngo nagende n'abandi nabo bategeke, we ntabwo ari mu bazaza gutegeka, kuko ntabwo ari umunyarwanda. Yananiwe gutegeka aho afite ubwenegihugu aravuga u Rwanda.
Naho kubasesengura ibintu hafi bakanzura ko guhindura itegeko nshinga mu Rwanda bishobora kuzarangira ingaruka zibaye nk'izavutse mu gihugu gituranye cy'u Burundi, umukuru w'u Rwanda yizeje abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi ishyaka ayoboye ko bitaba bityo. Avuga ko ababirebera muri iyo ndorerwamahane ni baba bafite izindi nyungu bagamije.
Uburyo babanza bagahera kuvuga ati ariko nimurebe ibiri mu baturanyi bacu hano, nubwo urumva ibyo navuze byose za values turanga. Muri definition mu magambo tubyumva kimwe, iyo bigeze muri practice bikagera no ku interests z'abantu cyangwa z'ibihugu tubiha ibisobanuro bitari byo kubera inyungu tuba dushaka kugeraho. Niyo mpamvu wafata urugero rw'abaturanyi ukavuga ati ntimureba abaturanyi byagenze bityo buriya no mu Rwanda niko bizagenda. Ntabwo ari byo.
Amakuru yasakaye mu bitangazamakuru byegamiye kuri Leta nka The New Times na igihe.com aravuga ko bitarenze iki cyumweru inama y'abaminisitiri iraba yemeje kamarampaka, naho kuyitorera byo bikaba bitazarenza ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 12. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2015, politiki y'u Rwanda yaganje kuruta n'ingingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yemererwe kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Igihe Perezida Kagame yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, azaba ateye ikirenge mu cy'abagenzi be ku mugabane wa Afurika bahinduye itegeko nshinga ngo bagume ku butegetsi. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.